Mwakoze mwese kubana natwe kuri mikoro, mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo, aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Dr. Salomon baravuga ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye Radio Ijwi ry'Amerika. Nashaka cyane cyane uyu munsi tuvugane ku kwigenwa ry'umuhungu wa President Yoweri Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, yagizwe umukuru w'intwara mihito mu Buganda. Abaganda muri iki gihe bariko bavuga ibitari bike kuri iryo genwa. Nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire ukuntu mwajyakiriye. Reka dutangurire kuri ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana.
Iyo nkuru nayo mvise ubwo rero kwibaniraho si bibi, kuko ni inkuru ihindura ibintu byinshi mu mateka y'akarere akarere, cyane cyane iyo urebye bihabera muri iki gihe, amateka y'igihugu cye Uganda ubwayo n'ingaruka bishobora kugira ku bihugu by'abaturanyi.
Mweho Dr. Salomon baravuga iryo genwa mwajyakiriye gute?
Bo nge nta cyantangaje cyane, kuko mu by'ukuri tuzi ko muri Afurika kugeza ubu abategetsi abenshi bagerageza gutegura abana babo kugira ngo nabo bazabasimbure. Ubwo rero nkeka yuko President Museveni ntabwo arirenga yobora ku bibera mu karere ka Afurika, ku buryo General Muhoozi gye nkeka yuko n'ubundi barabimuteguriye, ni ibintu biteguwe uko niba arabaye commandant de la force terrestre, yageraho none bakavuga ngo babaye bamushyize iruhande. Ariko gye nkeka yuko kwari kumuha umwanya wo kugira ngo abashe kugaragaza ubugabo bwe, avuge uko ateye, yiyerekane uwo ari we ko atari se.
Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana, mwavuze ko igenwa ryiwe ribaye mu gihe mu karere ka Afurika y'Agabinini hari ibintu byinshi biriko birahinduka. Twavuga n'ingwano mu buseruko bwa Congo, imigwi igwanya ubutegetsi yari igwanya ubutegetsi bwa Uganda, igwanya ubutegetsi bwa Congo. Ku bwanyu ingaruka canke ikintu iyo ngingo ishobora kuvamo ni iki?
Ingaruka ku karere nuko nkuko muvandimwe Salomon amaze kubivuga, Generali Kainerugaba Muhoozi amaze igihe yiyerekana cyane, ndakeka yariyerekanaga ukwari cyane cyane ibintu akunze kwandika kuri za Twitter. Burya Twitter niyo yahindutse ibinyamakuru, ndavuga X, Twitter ya kera yitwa X, niho rero akunda kwandika. Noneho agakora n'ibiganiro mbwirwaruhame byinshi muri Uganda, agenda yiyerekana, yashyizeho ishyaka rye rishya. Ubundi umusirikare ntafite uburenganzira bwo kujya mu bya politiki cyangwa gushyiraho ishyaka ukurikije itegeko nshinga rya Uganda, ariko we yarabikoze. Nicyo gituma ndetse hari abayobozi ba Uganda benshi bagiye bavuga batariko uyu mugabo yataba umuhungu wa Museveni aba yarafunzwe kera. Ndakwiye ibyo tubireke. Izo Twitter yari cyabikoresheje cyane, akenshi yandikaga amagambo mabi akomeretsa amoko yo mu karere y'abatari abo yita bene wabo, akomeretsa ibihugu byo mu karere cyane cyane Congo, kuko yagiye yandika kenshi ko abanyekongo badafite uburenganzira bwo kurwanya M23, kufite ndetse kufite impamvu zo kurwana. Akavuga ati bariya ni bene wacu n'abanirotike. Sinjye ubivuze, ni ubyandika, ni ubyandika rero nabivuze. Ati n'abanyarutika ati ntabwo mushobora kuzagira icyo mubatwara igihe Uganda izaba ihari, atahubwo tuzabarwanya tubatsinde abaribo bajya ku butegetsi. Yarabivuze. Hari ibindi yakunze kujya avuga bya bindi bita ngo za empire himatutse, ariko ibyo sinkunda kubigarukaho kuko hari abakeka ko ari ukubihimba cyangwa ko ari ukwibasira abahima cyangwa abatutsi, kandi si byo.
Egobe
Boronga akeka ko kuba ariwe uhindute umugaba mukuru ntabwo ari ndakeka atari ministre w'ingabo ahubwo ari CDF ni commandant en chef w'ingabo za Uganda kuba rero ufashe ingabo za Uganda zose atari z'ubutaka gusa byose birimo ni ukuvuga ko ejo ashobora noneho gutobora akavuga ati ngewe ngiye kurwanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ashobora kubikora kuko ntiyitangira urumva rero ko byaba bibangamiye diplomasi ya Uganda mu karere Museveni wenda nawe yabikoraga ariko akabikora atabivuga undi azabivuga ijo byabyara rwose intambara muri kariya karere cyane cyane muri iki gihe muri Congo hari SADC Malawi South Africa na Tanzania urumva iryo hindura rya Museveni afite uburenganzira bwo gufata umuhungu akamugira umukuru w'ingabo ariko rero ingaruka zishobora kutaba nziza nibatamwitondera
Dr. Salomon baravuga ibyo ni ibintu bishoboka mwihweje ibyo General Mhozi Kainerugaba yahora yandika nkuko ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana bivuze
yenda cyeka ko General Kainerugaba ibyo yandika n'ibyo avuga nabyita icyo mu gifaransa une consommation domestique ni n'iyo kugira ngo yereke abagande yuko atandukanye na se ko mu mikorere ya se n'imitekerezo ya se atari bamwe bitewe n'uko yateguriwe gutegeka igihugu cya Uganda yereka abagande yuko azaba undi wundi ntiyafata ubutegetsi yewe nicyo cya mbere baza kubona ikindi cya kabiri nkeka yuko kubyerekeranye na politike y'akarere muri rusange bo kuba umuntu ashobora kuba chef d'état major général w'ingabo z'igihugu ntibisobanura ko ashobora kugenda ngo bavuge ati ngiye kugaba igitero ubundi ni prorogative za chef de l'état c'est lui qui déclare la guerre ntabwo ari chef d'état major général ubikora même si ijambo rya chef d'état major général barifata mu barishyira umunzani bagapima centre de la balance mais je ne crois pas que général Kainerugaba afite ububasha bwo kuba yagena bavuga ati ngiye gutera Congo cyane cyane ndumva ari icyo dushobora kuzirikana turazirikana yuko kuri nge uriya general rwose ari gufata umwanya wa se mu by'ukuri nk'uko se yari muteguriye bimenyere muri Afrika si we wanyine ubikoze niko benshi babikora
ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana Dr. Salomon baravuga avuze ikintu abaganda benshi bari kurashikiriza muri iki gihe ko iyo genwa rishobora kuba ari uburyo bwo gutegura umwana umuhungu wiwe kugira ngo azamusubirire mu gihe atazobakire umukuru w'igihugu namwe uko niko mubibona
ibyo ari gutegura ariko barute kuri ibyo amagambo akoresha yataka tukabanye Congo cyangwa iki ntabwo ari consommation domestique au contraire ni consommation justement ku bihugu by'abaturanyi kuko domestique abo abaganda bose ndetse n'abanyerotike ntabwo ababwira abaganda ndashaka kuvuga ba Uganda ababwira abo yita ko ari bo bene wabo ntabwo abaganda bose ari banyerotike agomba kwitonda rero kuko niyo yaba azaba perezida wa Uganda ntabwo ibyo bintu byoroshye iyo utangiye kwikorera abakomoka mu moko aya n'aya burya uri guhemukira akarere uguhemukira n'igihugu cyawe rwose naho ubundi rero koko biragaragara ko Museveni ashobora kuba ari kumutegura kugira ngo azamusimbure nanone ukibaza utese ko yari atangiye gukora politike ko yari amaze gushyiraho alliance KMU Kainerugaba Mhozi ko yaramaze no gushyiraho ishyaka ahubwoboha none amugize commandant en chef hari bavuga bati none yaba ashaka kumupfubya kugira ngo abareti bya politike akore igisirikare gusa kuko hari abajenero bandi baba Uganda bari batangiye kuvuga bati ntabwo General Kainerugaba afite uburenganzira n'uruhushya byo gukora politike birabujijwe n'itegeko nshinga none se wabaye commandant en chef azabirengaho ajye gukora na politike nicyo umuntu yakwibaza tubitegereze nta wabimenya ariko n'umuntu hari ijambo ry'igifaransa rikunda gusobanura situation nk'iya Kainerugaba ni imprevisible Museveni yari umuntu uzi ubwenge buriya azi ubwenge Museveni azi gukina azi gusaranganya ubutegetsi bw'igihugu cy'akabiha abo mu turere twose no mu moko yose icyo cyatumye amara imyaka 35 hafi ubutegetsi
yego
rero niba kenera ubwo bazabishobora kwitwaza ubusore n'ubuto n'ubwo bidahanyije cya gihugu ni complex
amakuru atangazwa na Uganda avuga ko mu minsi iheze General Muhoozi Kainerugaba yahora aja mu gihugu hagati ikagira mu makoraniro ibintu bitarekuriwe ku bantu bafise amabanga ya gisirikare Dr. Salomon baravuga kuba ivyo bintu byarabaye kandi biteye kubiri n'amategeko mwebwe mubibona gute
bo tuzi ko hanini muri Afrika iyo umuntu afite ubutegetsi abikoresha uko ashatse yubahiriza itegeko nshinga yubahiriza amategeko natwe muri Kongo turabimenyereye amategeko ko abantu bagende bakayahanaguza inkweto zabo rwose bakayakandagira bakayahanagurira ibyondo ibyo generale yakora Kainerugaba ibyo yakora i Bugande kubera ko afite ubutegetsi igihe nta cyantangaza rwose bitewe n'uko kuko nsigaye ndeba ibintu ndebye nk'ibibera iwacu muri Kongo muravuga amategeko twebwe ibintu by'amategeko muri Kongo dusigaye tubona ari agahomamunwa niho nk'ubwo bwana ambasaderi ari kuvuga ati baratuka abakongomani ati baravangura amoko y'abakongomani muri Kongo twebwe umuntu atinyuka akihanukira akaba akora ashyiraho n'itegeko rivangura amoko ku mugaragaro ku manywa y'ihangu birumvikana ko twebwe nk'abanyekongo ntakidutangaza cyane mbabariye kubivuga nk'umukongomani rwose kuba ashobora kugenda akavuga ibintu amategeko amubuza bitewe n'uko afite ubutegetsi si ukuvuga ko ari byo ariko ni ibintu bimenyerewe cyane mu bihugu bya Afrika nkeka yuko ntabwo umuntu yabitindaho cyane
Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana mwahuriye ku cyimbere cy'uko eka ku bintu bigaragara ko kenshi na kenshi hariho abakuru b'ibihugu byo muri Afrika usanga bategura abahungu babo kugira ngo baze babasubirire hari ababashyira mu gisirikare mbega ibyo bifise ingaruka ihe ku gihugu bitandukaniye he na bimwe vya kera vy'abami
ya muvandimwe yagize neza kumpa iyo nkuru nazi ko muri Kongo hari amategeko mashya azajyaho cyangwa yagiyeho yo kuvangura amoko ntabwo narindi ibintu by'ukuri ndasinakurikiye neza ariko kugeza ubu ntabwo nari nyanze ariko tugiye noneho ahandi tufate ibihugu byagiye bijyamo ibyo byo gutoresha abana babo muri afata nk'ingero zo muri za Togo muri Gabon muri Chad muri iki gihe murabona ko umuhungu wa Idriss Deby ari we uyobora bavuga ndetse ko ashobora kuba yafatanyije n'abamwishe kumwica ariko ntabwo nabihamya kuko ntari mpari hari n'ibindi bihugu rero binyuranye byagiye bibamo ibyo byo guhindaguranya perezida w'igihugu agashyiraho uwabyaye cyangwa uwo mu muryango we muri Uganda rero bimutse hari abantu twavuganye bo muri Uganda ubwaho bambwira bati Museveni afite ibyo ibitamushimisha kwa Kainerugaba umuhungu we atariko ibyamutinyaho n'ibyo atinya ko yasimburwa n'undi utari wo mu muryango ati ntabwo ari kimwe ati biraruta ko hajyaho Kainerugaba kubera imitungo Museveni n'umuryango we bibunzeho kuko aravuga ati ndamute kwa Museveni arakuze kandi atararwaye buriya nuko bitavugwa abantu bo muri hafi nibo babizi aravuga ati ndamute ngize icyomba umuryango wanjye wagira ibibazo ati byiza rero nuko natangira gufasha umuhungu wanjye kujya mu butegetsi murabizi ko muri 2026 hari amatora muri Uganda Kainerugaba yari ari kwitegura ku gushyiraho ishyaka rye kugira ngo azasimbure ese muri 2026 azajya kwitoresha cyangwa azakomeza acunge igihugu bya gisirikare kugira ngo se yongere atorwe ariko atorwe kandi azi ko namara gusaza ko Museveni afite imyaka ndakeka 79 cyangwa 80 sinibuka ati niyo yavaho ariko yatowe bikamfasha kumusimbura n'ibintu byabaye uruganize muri famiye yawe biragaragara kuko mu minsi ishize bavuga ko hari ibyo batumvikanaho ndetse n'abandi bana ba Museveni cyane cyane wa mukobwa bavuga ko azi ubwenge cyane kandi ko nawe yari yiteguye kuzasimbura Museveni umugabo we nawe akabijyamo umukuru wa Museveni ariko Museveni ngo yaraje gusanga ibaruko umuhungu we ariyo wafata intebe Museveni avuyeho kugira ngo babizemo bitabashize mu byago byo gukurikiranwa. Wowe Kayine Rugaba Muhozi ni umukuru w'ingabo, zitoreshe neza muri 2026, ahasigaye nzaguha umwanya uzabe witegura kuba perezida. Abantu b'i Kampala hari uwabimbwiye i Kampala.
Dr. Salmon baravuga nkuko ambasaderi abitubwiye hari ibihugu bitari bike, Chad, Gabon, eka ibihugu bitari bike muri Afrika aho abakuru b'ibihugu bateguye abahungu babo akaba aribo basubira ku butegetsi. Ibyo bisingaruka nk'ikuri ibyo bihugu n'ibintu mwihweje kahise bifasha igihugu cyanke biragisubiza inyuma
mu by'ukuri. Umuntu afashe ubutegetsi agasimbura se agakora neza, ngeka nta ngaruka mbi zabamo. Ikibi nuko bagenda bagasimbura base, turebe nko muri Gabon, Ali Bongo yasimbuye se ntabwo yakoze byiza kurusha kugeza ubwo mubyara bamukoreye kudeta. Ariko turebye nka muri nani foru ya Dema, uburyo akora muri Togo bitandukanye n'uburyo se yakoraga, ntabwo ari bibi cyane. Uko nkeka yuko muri Afrika tujye twirinda kugena udukubita ibintu byose hasi, tuzirikane ko ibihugu byacu ari ibihugu navuga ko ari jeune biracyari bito, ntabwo turamenyera ikintu cyitwa demokarasi. Biragaragara uburyo abantu bagenda bahuzagurika bagakora ibintu batumva nko muri Congo twebwe mutireba rwose, ahubwo bikantera isoni. Ikigenge yarani buri abantu bambaza gukomoka he kagira isoni zo kuvuga kuva muri Congo, aho umuntu agenda bakamuha imashini akayimara niwe cyumweru ari gutora, ukitura ugatora n'abandi icyumweru cyose kizima, biteye isoni.
Ibyo ariko n'ibirego bitaremezwa cyane rwose, ibyo byagihagaragara bitohojwe n'abantu bigega.
Birahari rwose, birazwi rwose, birazwi. N'ubu ngubu nuko ntazabona umwanya wo kujya mu birigeje ubundi kuri 2027, hari ikiganiro kizaba muri Institute muhari ya nani muri Affaires Etrangere cyoruganijwe na nani na Institute mu yongi ifatanyijwe na Fondation Kofi Annan. Hazaba hari Musenyeri Nshole, Secretary General wa Senko, uzaza kugira icyo abivugaho ibyo bintu, kuko Senko ni Kiliziya Gatolika, bafite ingufu cyane kandi bakurikiranye amatora, bafite gihamya kuri ibyo byose. Ni ibintu rwose ntabwo ari ibirego byo kuvuga gusa by'ibigambo umuntu ahuragura, bifite igihamya rwose. Ibyo byose mvuga biba bifite za preuve. Rero narindi kuvuga yuko rero ibintu bigenda ugasanga umuntu asimbuye se ariko agakora bibi kurushaho, agateza igihugu isoni n'abaturage, ibyo ngibyo ntabwo ari byo ngaruka nimbi cyane. Ariko umuntu asimbuye se agakora neza nk'uko tubona foro ya demokori wabo, ibyo nkeka yuko atari bibi. Ni byiza gufata umuntu nibura uzi system bari gukoramo, aho kugira umuntu ajye kugenda ngo utuye umuntu apfe kuza ahuzagurike akora amafuti nk'uko tuzi ni Sefor Segulu yakoze muri Togo, avuga ngo ajye gusimbura nani Kereku. Yahagira ibyo Kereku yakoze byose akabihindura ubusa. Nagiye muri Bene kureba ibyo ni Sefor Segulu yakoze, ngira isoni.
Dr. Salomo, muri ko muvuga ko mu gihe bahaye abahungu babo bagatwara neza ari byiza, hariho abandi banyapolitike eka b'incabwenge bakeneye nabo nyene bafise imigambi ishobora gushikana igihugu kure kurusha abahora babiteka.
Erega Bwana Frederic, tuzirikane ko igihugu burya intebe ya perezida ni imwe, ntabwo ari intebe 40. Bityo rero ni ukuvuga ko igihugu kirimo abantu b'abahanga benshi cyane, bose barwaniye kwicara muri iyo ntebe, birumvikana ko banigagurana nta n'umwe wacika ku icumu.
Bityo rero biciye mu matora naho.
Amatora muri Afurika nibyo ndi kuvuga yuko ntabwo turagira maturity ihagije. Abantu bagize amahirwe bakaba bafite abantu b'abasirikari bazi igihugu cyabo, bazi amateka, bazi ingabo zabo, bazi geopolitique regionale. Abo bantu bagafata ubutegetsi ariko bagakora neza, ntabwo ari bibi rwose. Cyane cyane turebye nk'ikibazo cy'ibuganiro mbabare Rwanda Frederic ndagira mvuga ko kantu ko kanjemo nona.
Yego.
Murabona ko dufite umutekano muke mu karere muri iki gihe. Kugira ngo Ubugande hajyeho umuntu waza kemporoviza atamenyereye igisirikare hariya hirya, atazi ubutasi, atazi amakuru, ingufu z'ibihugu hariya muri kariya karere, Ubugande hajyeho umuntu udashoboye utazi ibyo bintu hariya muri kariya karere, bishobora guhinduka, bahinduka
je dirais comme dans les Balkans.
Ego me reka
ikintu tugomba kuzirikana cyane rwose biragaragara yuko nko muri Kongo dufite ikibazo cyuko bashyizeho mu president utazi nabuta nabusa umubayeje no kwijwaho aherereye ku
umuntu
yabikubwira
iki
kibazo gikomeye
twese reka ico kibazo tugihe na ambassadeur Jean-Marie Vianney la Gijimana nawe nyina tubwire ukuntu abona icyo kibazo cyo gutegura abategetsi bategura abahungu babo kenshi na kenshi ugasanga ari za ntwaro za gisirikare ingaruka cyane ibyiza muri izo bintu nibi
mereka tugaruke kuri Uganda kuko ibyo muri Kongo ntabwo dushobora kumvikana nanjye muri kizyo muri Kongo buri munota kuko ibihabera biranyeteresa nk'ukurusha meme rimwe na rimwe ibibera mu gihugu nkomoka mu Rwanda tugaruke muri Uganda Salomon rwose ibyavuze ntabwo nshobora kubyemera kuko kuvuga ngo muri Uganda ntabwo wabona abantu bazi za gisirikare ni abantu batazi ibyo ku umutekano iby'ibanga ry'igihugu nyiza ariko ni ugutuka abaganda muri Uganda hari abantu bakoze intambara hamwe na Museveni bakiri no muri guverinoma babaye abayobozi bakuru b'ingabo za Uganda harimo ababaye mu nzego zose abantu b'abajenero batangiranye na Museveni mu ishyamba bafata ubutegetsi hamwe uriya kenerwa aba yaracyambara ikabutura urumva
pamperse
kuvuga ngo muri Uganda ntabwo wabona abantu bayobora igihugu kubera ko nta bantu bazi za gisirikare nta bantu bazi za kuneka nta bantu bazi rwose kwa bari gutuka aba Uganda ariko aravuye no mu gisirikare n'abasivili bo muri Uganda uriya bahora bafunga kandida umaze kwiyamamaza nka kangahe Museveni akamufunga wesije uriya mugabo buriya ni umuntu ukomeye nawe yari mu ntambara hamwe na Museveni ni umuntu ufite za diplome universite ni umuntu ufite experience ndende kuvuga rero ngo kenerwa aba yafata igihugu neza akakiyobora neza kumurusha ni ugushaka gusobanura ibintu bidashobotse ni twaba turi gushyigikira
ariko muze ntabwo ari ibyo navuze nkeka yuko wanyumvise nabi nabanje kuvuga ngo umwanya wa perezida ni intebe imwe ntabwo ari intebe 40
ariko iyo ntebe Dr. Salomo baravuga iyo ntebe ikwiye guca mu nzira za demokrasi nk'uko ibihugu bitembere biriko birabikora
ego bara Frederic urebe no muri Afrika gishije twafataga nk'urugero ibibera yo kwaragahoma munwa
ariko ntabwo baraya umwana wa kanaka bari abose n'abantu ramafosa
ntabwo mwabonye z'ibintu yakoze n'ibyakoze biriya bintu ni ibintu by'abantu bazima Afrika yasimbuye Mandela twese twubaha no ku isi yose
ariko ntabwo ubutegetsi babuha abana babo muri Afrika y'epfo babikoze habaye
urabona ufete wabifashe nabi muze donc ashobora kuba umwana wa runaka ashobora kuba uwo ari we wese ariko gihe cyo nemeza nuko mu karere turimo kugeza ubu la region de Grand Lac kujya gufata abasivile bakabaha ubutegetsi bakajya bahuzagurika bafata ibyemezo bidashobotse nk'ibyo perezida wa Kongo afata ibyo bintu ntabwo ari byo rwose mumbabariye kubivuga
Dr. Salomon baravuga muri ko muvuga ko intwaro za gisirikare arizo nziza
ntabwo navuze ko ari intwaro za gisirikare nuko kugeza ubu umutekano muke mu karere dufite hari ubu ngubu tubyumvikaneho rwose uraterwa nuko muri Kongo hari abantu kine maîtrise pas la situation
sécuritaire la situation aho na Uganda bitera Kongo igihugu cya Kongo cyaburwaga no mu Marshal haza kujyaho Kabila asimburwa n'umuhungu we wari general nawe ako ntabwo bizana amahoro ngo nuko hari abasirikare
muze aho ngaho ndagusubiza umbabare rwose si kukubura ikinyabupfura mu butu ntabwo ari marechal bavuga ko ari marechal il a quitté le grade de sergent pour devenir colonel aho ngaho ntanaho byabaye ku isi ibyo bintu
yari sergent kubera ko ari mutari mu maboko
y'abazungu Dr. Salomo abasirikare amagrade y'abasirikare muri Afrika ntawo uvuga ko kwikiza amategeko ariko kugira umuntu yitwe general muri Amerika aba yarakoze ibintu biboneka ariko siko twabivuga mu bihugu byinshi bifite muri Afurika
mu butu muri 60 la force publique était là niwe muntu bavuze bati kubera ko yari umujournaliste mine sa society mu butu était journaliste n'était même pas militaire oui ça il a participé à la table ronde à Bruxelles il était journaliste il n'était pas militaire
ariko mbere yari umusirikare
wanjye ko Lumumba non muze mbere yaho yagiye mu gisirikari il est sorti sergent
Dr Salomon baravuga ambassadeur Jean-Marie Vianney ndagizima natse ikintu muona cyokorwa muri Afrika kugira ngo ibihugu byo muri Afrika navyo bize byatera imbere hari ibihugu byinshi byo muri Afrika yo mu burengero biri mu ngorane zikomeye hariho no museruko bw'useruko bwa Congo eka mu karere k'ibiyaga binini aho hari ubona uruhagarara rwa politika kugira ngo ibintu bimere neza abanyagihugu eka bishe bizane bitorere abategetsi barongora ku bwanyu icokorwa n'ikihe mu majambo make ambassadeur Jean-Marie Vianney Legiman
icakorwa wenda turarota ariko indoto nziza burya abaniziza nyine nge ndota igihugu bya Afrika byajemo demokarasi hakaba amatora abaturage bagategekwa n'abantu bitoreye nta muntu batesheje agaciro ngo ntafite impete ku rutugu ngo ntabwo nibi abaturage nibo bazi aho inyungu zabo ziherereye ibyo nibiba kwera tuzagana mu mahoro abantu bose bakabyemera kandi ntituvuge ngo ngewe ndi general runaka umwana wanjye ni ugomba kusimbura yaba umusirikare yaba umusivili ariko kubera ko ari umwana wanjye niwe uzansimbura njye nemeza ko ubwami buruta bariya basirikare bakomeye bashyiraho abana babo aho kugira ngo ndebe nibura haba umwami abaturage bakaba bazi ko ari umwami wabo agasimburwa n'umwana we ariko ubutegetsi buri mu maboko y'abene gihugu muri demokarasi demokarasi izo nyine izazana amahoro muri kare ya kare cyane cyane kare cy'iwacu uko mu Rwanda Perezida Kagame nawe yatangiye gushyira abana b'imbere umukobwa we Ange niwe mukuru muri presidence umuhungu we niwe uyobora abasirikare barinda Perezida Kagame urumva ko ari gutegura nawe kugira ngo bazamusimbure
ego be
ntabwo ari ibintu byiza bizana amahane bikageraho bikazana n'izindi ntambara kuko byagenze kujya muri Gabon bagize imana perezida mushya aba umuvandimwe aba mubyara wa Bongo ariko yo haza undi musirikare wenda ba Bongo baba barashyizwe mu munyururu bose
Ego me enamwe Dr. Salomon baravuga mu gusozera ikintu cyokorwa ibintu byokorwa muri Afrika kugira ngo ibihugu byo muri Afrika bize byatera imbere bive muri izo ndyane zitavana ko zirutavana ko ho kugwiki demokrasi yotimba tazwa gute
kuri gye rwose ndabona ko Afrika turacyafite amasomo menshi cyane tugomba kwiga demokrasi icyambere ni ukubanza kwigisha abantu ni ukwigisha abana cyane cyane bakazakura ari aba leader nyabo bumva demokrasi cyari cyo bumva le droit de l'homme cyari cyo bumva amajyambere cyari cyo barabitangiye ari abana naho abantu bashaje kugeza ubu nkatwe n'abandi bose twirwa tubona bari mu nzego ibinibi ngo nabopuza n'ibiki byose usanga ntakajyamo nkeka yuko twabaye amorti nkuko bavuga muri comptabilité twari dukwiye guharanira ko habaho amashuri guhera muri maternelle ugatangira tukigisha abana bazadusimbura akaba ariyo murage tuzabaha naho demokarasi tuvuga ubu ngubu Afrika iri kure yacu nk'uko inyenyeri ziri mu kirere umuntu adashobora kuzishyikira
Dr Salomon baravuga murakoze cyane gusi ku kanya mwa hayi radio ijwi ry'Amerika mu kiganiro cyarike cyane cyane igenwa mu Buganda ry'umuhungu wa Perezida Museveni General Muhoozi Kainerugaba
Murakoze cyane Rwanda Frederic. Merci beaucoup.
Murakoze ndabashimiye ambassadeur Jean-Marie Vianney ndagijimana ku kanya mwahaye ijwi ry'Amerika kuri iki kibazo gihambaye. Murakoze.
Murakoze cyane dusaba Imana nabo basaza bazamere nk'abakawunda n'abandi bazanye amahoro bazamere nka president wayoboye Botswana kayigira igihugu giteye imbere ntabwo yari umusirikare yari umuntu ukuze bazamere nk'abariya bose bari bafite experience noneho bakabyigisha nabandi bakiri basa ariko atari bari abasirikare baje kudutamika abana babo murakoze cyane ndagushimiye Bwana Frederic
murakoze cyane rwose mugire umunsi
mwiza mwese murakoze
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro dusangire ijambo cy'umunsi mugire amahoro aho muri hose
ndagushimiye Frederic nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi ry'Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe, abatwumviye kuri internete, namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa, nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi rya Amerika kandi murakarama.
Dusangire ijambo.